my day. Moscon, then last. Uncle Lunaku is on Maracanaku. Ninakupenda, nakutaka, ndiyo wewe, unanifanya kulia. Give me that thing, need that the way you wind this thing. Speed up the thing, you mash up the thing. Onkole lolu naku, inzo marake naku. Omutima gwango kuyo chamuliro, zenja galambe na wende ulichiro, atendo teko.